travel down Musin, the road. Bale.
Lord, keep me from all evil.
Zipscript.com.
Lord, keep me.
Oh, fuck.
Travel down the road. Age got it.
Listen.
Going on.
Yeah.
Nikutela tina kamba koba vidi
yeah.
Leka nikuuze vote sticker ni vampiri
yeah.
Pali ya nawina apanje alimu power. Heart fixing a fixing alimu power
yeah.
Makituna heavy atafuno chita retire. Hise tika liko tika liwa pasa fire. Kepi ya nataba lepo noenda ku Nexus. Kamba kavitu nkuunga kuleko ka Lexus
yeah.
Still stronger pama shota chema chorus. Teze na Devi but ina heavy left us. Ropeto kunikani laka feature. Nina seka che, and then I moved on. Anything can happen in my new journey. Otherwise kuno bonse tiriche. Na bagai bariche. Kuna pwela new wave. Unayo inveka che. Kuli vafana bakari kuno. Yeah. Nivambiri vichitika mundu wangu. Yeah. Thank you for always having my back, G. For that I'll forever be grateful. But you bunch of bones, the villains are done, Jesus. Swaman, she didn't recognize. Swaman, kamba, no, ni kamba, mutushimi, tuao. Mulungu, chende, azee. So I wrote this letter for you. Yeah. Otherwise, we still bump into your music, G. Chincha, coach. Yeah, Vela.
Let's go.
Sini zakaleka ya maleta kukulembela. Kukuuza vene vichitika peti endela. Bambiri bana chama kuno vene wezo lembela. Kulipe anga lembe monga mwene wezo lembela. Inena TAP hapati relax. Mshua uli proud kwe uliri mundu wanga. Wish weze kwa kuona vintu mweva chinjila. Mapitreyo unga seke vantu mweva chinjila. Yo maps apanjaba temangisa. Sembe wenzeko sembe muba temangisa. Barafu bama tiringana chena MT. Bagai bafuna titi bweza young energy. Competition, jealousy na envy. Nikulimba ngati ni musoja waku navy. Pali muzo siniziba fevi chitika. Nima muona chepa media nishi ya pigika. Chimani kwila kumutima wazimu. Sembe wenzeko sembe vena muzima pita muli vindu vewe kutama. Vena keve na chuti bariche. But sembe venzela kama ningi ngati wenzeko. Sembe naya washeta konda rama za wa KMP. Yeah.
Huko kwa mene ulili nifuna uzive. Oh, I just wanna let you know.
Sembe mitima za iseve na mzikala so kondwe.
Tima kuyewa. Tima kuyewa.
Otherwise I'm a basara
by chin. Kuna kala vitu vina. Kuna pwela vitu vina. Na bo imba baesa kuchosa. Kuima monga iwe bano wanko bestu. Tima kuyewa.
Missy homeboy.
Tima kuyewa. Iwe tima kuyewa.
But once a bitch tika na reason is so. Chini chako ichi.
H-Mark
naye anapanga lebo yake. Kaya vana yamba na vichani na wanzake. Kuli drama bantu vana sarangana. Krio kudef jamu kaya alikutinana. Priskali na mwana pama piti ni kudiala. Haoneka chimu panga bize chimu diala. Story singa sile kosa kamba Johnny C. I wish wenzeko sembe vina waziwonela. No feeling ama gapu ya jayene ama shotela. Niri na Benny ya kari kuvipushinga. Vena Bobby vana nkala ni masinga. Kuna tandizo kukwene tina chokela. Wish vanga musapote mwebenzo kusapotela. I wish, but chalo china mela meno. Shout out to everybody who's been vibing to the music. It's in China. This is a letter to BJ. Vena JB at Punch.